linakuja kutukumbua. Sasa ni wakati wa kujiandaa,
ni wakati wa kujiandaa,
kuyatayarisha mapito yake,
kuyatayarisha mapito yake. Mkombozi
anakuja kutukumbua.
Bwana Yesu anakuja, twendeni tukamlaki, tusawazishe mabonde, njia yake iwe safi.
Tumkaribisheni maishani
mwetu, tukaishi naye
milele na milele. Tumkaribisheni
maishani mwetu, tukaishi naye
milele na milele.
Bwana Yesu anakuja, twendeni tukamlaki. Tusawazishe mabonde, njia yake iwe safi. Tukaribishe, maishani mwetu, tukaishi naye milele na milele. Tukaribishe, maishani mwetu, tukaishi naye.